Remember where you got it from. Zambian Music Powers.co.
Ooh, yeah.
We lost the love we had.
Imani kuti. Kwenye ningaende, natini kuti. Kwenye tingaende.
Kuchiti kwa zepo. Presi mechi.
Chikoni tenze nacho.
Presi mechi. Kuchiti kwa zepo mama. Presi mechi. Chikoni tenze nacho. Presi mechi.
Imani kuti.
Presi mechi.
Kwenye ningaende, natini kuti. Mama
mechi.
Kwenye tingaende.
Presi mechi.
Chitari presi chikondi tenze nasyo. Eate ubakana tikulie di presi menti ya chikondi. Yesako kwinango MTN za mute uvose wakana. Niende kutine nitanizeni. Apa pagati menzo sevenze sasilisa. Doma nilie na yope chingila. Japo tovela ya niletelela. Wakumbali angena muzo. Nati wakumbali Afrika pabondi.
Nikati yese kulondolola.
Toku taimu ya sila.
Nika yesa kukontolola.
Batili ya sila.
Apena niende kukasito makea.
Yamala
nikuti. Kwenye ningaende, natini kuti. Kwenye tingaende.
Kuchiti kwa zepo. Presi mechi.
Chikoni tenze nacho.
Presi mechi.
Kuchiti kwa zepo ma.
Presi mechi.
Chikoni tenze nacho.
Presi mechi.
Imani kuti.
Presi mechi.
Kwenye ningaende, natini kuti.
Mama presi mechi.
Kwenye tingaende.
Presi mechi.
Chitari presi. Chikoni tenze nacho.
Presi mechi.
Hello sweetie, why you chita so eh? Ungani karipire nga ufu na noke. Koma chamene chini baba. Loko ni tumefoni bwanje suni anka. Papaka na punzila. Nichi maso maso wanapaka vokumbwila. Manje chalo chani tunyano ni tundila. Loko ni kumbukisa madez ni shudila. I've changed na muboba na likuka. Please come home, no mwana nkamusunga. Ama tebela ain't nothing. Hello, are you still there? Say something. She said, don't call anymore. You tore my heart up, I won't sew anymore. Don't you know you can't walk a road? You know you can't go when you know you're gonna leave your soulmate to the crows. Okay, but I know, nin sambilila. Won't hurt you at all, nin pandilila. No dirt in the closet, flirting with those chicks. I know, girl, I know we kandilila. Dandilila. I wrote you a song for one of those nights when you're sleeping alone. Hello, hello, god damn it, she's gone. That's the first time that she hang up on the phone.
Kwenye ningaende, natini kuti. Kwenye tingaende.
Kuchiti kwa zepo. Presi mechi.
Chikoni tenze nacho.
Presi mechi.
Kuchiti kwa zepo ma.
Presi mechi.
Chikoni tenze nacho.
Presi mechi.
Imani kuti.
Presi mechi.
Kwenye ningaende, natini kuti.
Mama. Presi mechi.
Kwenye tingaende.
Presi mechi.
Kuchitari presi. Chikoni tenze nacho.
Presi mechi.
My girl dangan, upuba wanga let me down. Oh yeah, atitenze madoni. Manje apa ise di all alone. Oh yeah, can manage dancing. Nani galu se mi busy panting. Yo chikondi se mi busy wanting. Wela mami, let me tell you one thing. Ngaba kulibe queen nango. Inga peze chilavu chichaso. Na ye watuma sweetie loving. Babo batika futura bingi. Na ye watuma sweetie loving. Babo batika futura bingi. Yeah. Ooh yeah.
Imani kuti. Kwenye ningaende, natini kuti. Kwenye tingaende.
Kuchiti kwa zepo. Presi mechi.
Chikoni tenze nacho.
Presi mechi.
Kuchiti kwa zepo ma.
Presi mechi.
Chikoni tenze nacho.
Presi mechi.
Imani kuti.
Remember where you got it from. Zambian Music Powers.co.